was all the way like AI. Now it goes all the way like
baby, una ndiwe weka nakunda ndati deka ndiwe weka mafuna chondo sapite mesa mpaso ya mwana opeleka ncha uta unyozedwa unenedwa umaiwe wanga wanga wapansonko ninakomera olo na malenga amaziwa nzole mbalemba oh baby unyanyale ukumudwe ndiwe wangabe katondo pachile unditawile nso ndikusatabe ndina kuzolowela zolowela ine ndina kuzolowela zolowela ine
navomereza nalimba so mtima kuti siku vipa tikuvutika kumabesi za tika ifa yetu kusurvive zo nyinyika zo mweze vala za China mavuto chiyambi cha moyo Nigeria nyungu zizo sinta moyo wabino ifa yetu za wina
oh baby unyanyire ukumudwe
niwe wangami
olo nitamangisi
neo kakumirami
nina kuzoela
mama ndiwe wanga I'm used nakuzowela oh baby unyanyale ukumudwe ndiwe wangabe katondo pachile unditawile nso ndikusatabe ndinakuzowela zowela ine
on the board.